I say, Kula Vako. I say, Kula Vako.
DJ Jim
Vako. I say, Kula Vako. I say, Kula Vako. Hola, Vako. Nani juzi tu nimekuwa usiku sako. Nika ku spot na wenzako. Wachana na wao, lakini we hey. Si umebeba sio vako. Nani kama sio zako. 07 gani mami, niko ndani mami na yani na nani mgani. Back to you, natupa macho hapa kule. Mi uchafu wa meza, ambia waiter apanguze. Ni kujoin, vile unakafiki kwa kiki. Na ujue, niko na keys to the city. Ni ukweli, siko maji, siko tipsy. I say, Kula Vako. I say, Kula Vako. Hola, Vako. I say, Kula Vako. I say, Kula Vako. Hola, Vako.
Deep, you got the keys to my Jeep. Sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator, speedometer. Kuserereka speedometer, accelerator, speedometer. Kuserereka speedometer.
Busy blaze. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Deep, you got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita dona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid
meza matupa bili kupangu leo minde nalipa. Atitupa kutupa juye meza matupa bili kupangu leo minde nalipa. Behind the scenes napenda kusailo. I'm into you na wewe si zailo. Kupigana wezi fanya zublu. Kaa ukujua niko shua na you know. Kungu zangomo napenda vitendo. Mini mkali kwa kila kitengo. Wali kubali nwakilishe ghetto. Kango makasi kikirunda hadi ghetto ni lirika. Atitupa kutupa juye meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Atitupa kutupa juye meza matupa. Bili kupangu leo minde nalipa. Atitupa kutupa juye meza matupa.
Hood boy, ani boy wa mta. Jutu sana, yeah you know I'm a star. Hood boy, ani boy wa mta. Hood boy, ani
DJ Jim.
Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hii baridi na ka fry sikonja. Ha, nivo wana sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaga bala, nikishika mic. Pala madem wana swalalala. And I'm only getting started. Crazy, not retarded. Rufus show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Fobia young, unique, if I'm sorta. So I'ma go hard, I'ma punch ya from short to.
Onge, onge, onge za hewa usi nyonge. Onge, onge, tunawapa mabidonge. Onge, onge, onge za hewa usi nyonge. Onge, onge, tunawapa mabidonge.
Ni yule headmaster.
hizi traki handi zina chafua meza, muna changa ha. Sina pesa kwa kibeti, sote kwenye banki, mula implenti. Funga biashara kama haileti, kasalo kako kwangu ni kapeti. Ni yule boy wakangemi, ulizia pale kwa waboni. Mkenge halisi yani tangu zamani, bad boy au pia baba watoto. Mzee wa familia kama jomo, sipendi mizozo. Jifanye mtuaji unakula kokoto, nadunga madigaga wakidai za macho. Chonjo chonjo.
Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge, tunawapa mabidonge. Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge, tunawapa mabidonge.
Hini maza kopi wana roleplay, kuja na ripple I am the new way. Skinny ninja igo bonge. Yes, mkonkodi baduda keep change. I make him go banana, zimebaki, mebaki, wameze ndizi. Give it a run, give him a run. Wakimbizi awa tagwan. Sijali cost, kupiga mbizi, misi celeb. Bani na msupa na itwa kiki, mpedi ya go gaga. Sema digaga kama gaina. Sita futi pini papa, samba msupa, shuka nitapande. Backstage, quicky quicky. Jumanzeni na haraka, kwa boxa baraka, kinyangunya chapa chapa. Nika msafu, sasa mtoto amedata, alitaka, amepata. Chora namba. Toka keja akitembea kama bata.
Bonge, bonge, bonge za hewa usinyonge. Bonge, bonge, tunawapa mabidonge.
Tunachorea kwa madam, kuda zimeraruku ka dance. Weekend yo hiyo imelan, koba kila lisha unda plan. Wajitisha hizo keku na majago.
Itisha mzinga bana ziki come to lori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama nyai sanza tuku banju. Usha geuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilie. Stare yetube tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo naweza kupora. Ju wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
I have seen a lot of girls, but the biggest booty girls, they come from
you, Uganda.
They come from
you, Uganda.
Hey, yo. With your big bumper,
big bumper.
Kitty girl, are you run the flick?
Wap on
you. With your big bump,
weaponal.
Bad girl, are you run the flick?
Wap on
you. With your big bump,
weaponal.
Kitty girl, are you run the flick?
Wap on
you. With your big bump,
weaponal.
Bad girl, are you run the flick?
Wap on
you.
Yo 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 yo. See the girl them a big bumper. The girl want back up and a installer. The girl have booty like a Range Rover. Too much data like a nymphoma. The girl want back up and a ride and girl hold me tight. Sit down on the bandy make me feel alright. Cause the boy can't stand out the zoom zoom nice and the height when you give me make me fly like a kite, girl.
With your big bumper,
big bumper.
Get the girl are you run the flick. With your big bumper,
big bumper.
Bad girl are you run the flick. With your big bumper.
Bandy guitar, wine wine be, washa washa be, loco loco de. Bandy guitar, wine wine be, washa washa be, loco loco de. Jeshi yangu gold na sino baya, si usiti gold na ni mambichwa. Wadau geto kuburudika, ma empress ni kudigidishwa. Kaningono awatakoma, mangoko twazi manga manga.
pasa pasa ka adi teacher. My boy cut nita ala vuva.
Who there with a big fat booty with a good day, good day. Go down low, mommy cheza kude, kude. Mini guze, guze, mbako stuke, due. Niku kune, kune. Underwater chini ya maji niku kumbe, kumbe. We mtamu supu tamu kaya kunde, kunde. Kitanda ni mtihani tunde shule, shule. Na you know, ni mashash na kibena.
Bang digida, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digida, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digida, waina waina be, washa washa be, luku luku de. Bang digida, waina waina be, washa washa be, luku luku de. Nare nare
nare nare,
nare nare
nare nare,
nare nare
nare nare,
nare nare.
Playing you tomorrow's hits today. It's DJ Jim.
Yeah yeah. Yo, check
Mkadule
Zero. Kama sauce, mindi boss, mindi wild
kona
boss.
Juko unapenda reggae. Tingisha kiuno, tingisha madenge. Na kawe ni dem, nono choko fete. Ruka juu ya beat, nuseche kutoke eh. Wase wase, simnasika vile nase. Wase wase, rushe ni juu mikono tu eh. Wase wase, rutusike gafika dima juu. Dago, ready for W number 2 eh. Wase wase, simnasika vile nase. Wase wase rushe ni juu mikono tu eh. Wase wase rutusike gafika dima juu. Dago, ready for W number 2. Ati one, zero mina hope what the one. Ndio mana nakaza na ndio ni rejoil the plans. Two, nazidi kushikilia mic two. Nitwa gengo mambaya zote zikuwa big tunes. Three, zipika kuzote koma three. Naziki bamba sana unaza request ni free. Four, ini ya wase wa number four. Kabiria ndio mtaani, that's where I'm coming from. Five, nasikia kuna ma big five. Wati ni medambi, wanna die kuni hive. Six, kawangware 46. Ukipika juu mwezi niko sa in the mix. 7, usheke place in it to heaven. Nisenyo kona peace, uko jaba au veve. 8, tangu ni made class 8. Nilipendo sana na mademo kani like. 9, mademo teni wa mine. Mi wapenda wate kuwa hate, sindio crime. 10, mini morio wa bed. 10, nili mwadi sega zero, ndo nasikia seye do hero eh. Wase wase, simnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni chumi kono tu eh. Wase wase, tusika kafika dima ju. Dago, ready for W number 2 eh. Wase wase, simnasikia vile nase. Wase wase, rushe ni chumi kono tu eh. Wase wase, tusika kafika dima ju. Dago, ready for W number 2.
Stress, mjulu bang, bend bend, niku bang bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako, kama kuna mama yako usikuja hapa. Kana mama yako kama kuna. Kana mama yako usikuja hapa. Kana mama yako kama kuna. Kana mama yako usikuja
hapa. Kaiko fiti basi guza minyo ah. Ka imeshika basi wacha finyo ah. Movie za leo bana ni manginyo ah. From ya maodi na pia mayo ah. Wakilalisha makula ni wo ah. Bezi ni vela na ngem ni wrong ah. Hadi mandugu wakuje na pong ah. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Siyama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Siyama yo wanapenda kalongo ah. Fika pain ni kupeleke na rada. Mita mangeos ni uonjeshi nani baba. Mtu andeisi anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Kwanya kweli ni kuonjeshe vifaa. Upea tosheke yo vile nafaa. Namba nani achore figa. Na aku truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Nasikija akunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombosa ndo tucheze kalongo. Itamakwila ndo tucheze kalongo. Itamachura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, ya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, ya story wanapenda kalongo. Iyo story cha baba,
cha mama, ya mangeus wanapenda
kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, ya mangeus wanapenda kalongo.
Dance it, dance na baby ukichoka. Wacha niko dare tukikata kakota. Sai tunasele mashida ni kutoa. Pusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Buzz kubuff, mina chief kif du. Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyonyo ziko sete za kigwava tu. Ni barenga kikam ni ma 6 inch chu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikama. Tanova haswa, wairimu wanja fida. Na kimba huyu haswa, mapacha mbili kwa langzwa. Wairimu changama, buda mwese dakaz. Wananitaras kwa sababu mihuban. Wakiwasha dust, tunasetika pedi. Ukinipa bang, tutakula rumba ham. Na cheddar zikikam, itabaki dunda. Nitakemba, nitashika, nitafinya ah. Makajaba kakishika, toa nguo, wacha hizo ah.
Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare, wacha katambe. Iende, iende, wacha katambe. Baby shika simu, wacha kabambe.
Tem after kutepo, wakakao, wangirudi soba. Jwaja tete, mabasi, sivuti, doja. Na kishiba, kizazi, ataitisha waganji. Sijali, chuyani, kondule, uchoma. Na makuku, nazimamanga. Lafu buda, hizi kutu, nazimuamwaga. Bogi, bado, ni ama gazla, mastona, marache. Na bibi, material, la pantaka. Cheki bye bye, saki jobi sanga na drama kwa life. Dada tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwa ndai. Meza na ukibleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwa ndai. Meza na ukibleki jokesi badai. Badai, 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 badai.
Come sleep over, niko na shashamane. Alafu tumangane, baby hadi ngware. Come sleep over, nina mizinga nane. Na baby usibleki juleo kutu ninare. Nikikucheki na tie na nyonji. Leta pongi dicheze pikiponki. Kani fomiko ya makombi jo. DK hop kid wako wapi jo. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyongwe eh. Juni teta kata veta moto kapasi. Wet pa bahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipatikani. Awo amejibeba kanda ya ketepa. Na morning glory asubuhi itaweweza.
Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwa ndai. Meza na ukibleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwa ndai. Meza na ukibleki jokesi badai.
Million dollar dreams. Za kuishi kwa million dollar creeps. Stakes are too high, you can't quit. Practice bigger mpaka I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTza mpaka I sing. Yoki tunatafuta ikwapa IV. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, nisi kwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white kikifichwa utaona kitu. Najijua ndo maana na insist.
DJ Chill
balance, balance.
We are the best of the best. Success permanent.
Balance, balance.
Balance,
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 balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, bal
balance.
Rockstar Sounds Mix.
Bamba na leta ruka kamba kuskwa bed kata tamba. Shekini na kadem kasuku kamkamba. Kanini ame come to home tu na mi nakasikiza. My lady tu ni amini. Speed ni ya gari kwanza tuseme Ferrari. Sina ata fair ni na doe ya makali. Mazigiza gazogo tunamoga tu bahari. Na uwache tu maringo my lady niko single. Nime come hapa mina day tu domingo. Later in the party mina day tu ujigo. Sita kuwa idol nita kuwa tu kajinjong. So utaways sita kupea mamunju. Lakini morning area nita kupea pea marungu. After that then uta ni itambuyo. Alafu lady rudi kwenye kikuyo.
Napenda ma lift tu ya vile unavyoka. Napenda ma hip tu ya vile unavyova. Ukini kiss tu kadili na kumiss girl. I'm your mister, you are my mister. Napenda ma lift tu ya vile unavyoka. Napenda ma hip tu ya vile unavyova. Ukini kiss tu kadili na kumiss girl.
Rockstar Sounds Mix.
Sini text manager nimeoweka. Ukikosa form unaleta. Na kama unapenda kusengenya, Snapchat unaweka filter. Caption ati manze nimeiva. Klabu ati unakunywa sida. Upendi form za makali na mabia. Status zako zote ni madot. Umegraduate pewa thong. Kazi ni kulisha watu block. Kila screenshot unapost. Ati unadai tu kulambwa. Kwani we ni jagi za Rihanna. Manze grow up wacha wana. Na kama unapenda kubishana. Sim ni text manze joni meboweka. Umama, ukikosa form unaleta. Umama, kubehave kadema na nyesha. Umama, na kama unapenda kusengenya. Umama, umama, umama. Weni boy acha form za umama. Umama, umama. Weni boy acha form za umama.
Kama unajua status, shika kamisi. Meshi kwa dem na huko ndio na dishi. Umama maze mina shuku kwa chama. Juu hata mademu wanashinda mekukana. Fan wa Chelsea, who watch football, reality show na masoko ndio unajua. Miaka 30 unaishi kwa wazazi, ama mazee unaibisha maumati. Uchezi FIFA, ujini ya Khalifa, umama. Unakunya snap kingfisher, umama. Ukicheki panya unawika, umama. Hati unaogopa hadi giza, umama.
Sim ni text manze joni meboweka, umama. Ukikosa form unaleta, umama. Kubehave kadema na nyesha, umama. Na kama unapenda kusengenya, umama, umama. Umama, weni boy, acha form za umama. Umama, umama, weni boy, acha form za.
Na jusi jali ata rangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ata rangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Teki nana nani nani otero. Kidana dandia kambie peru. Kanikus natakan kambie shiro. Na shiro ana nishwana malisa.
Tikidia tikidia
tikidia wana. Tikidia 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 wana. Tikidia 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 wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na jusi jali ata rangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ata rangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na chapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Pika pika, ringa, lima lima. Piga mimba, chimba, kimba pima. Vimba vimba, lima, simba zima. Simba ringa, bumpa, vimba dinga. Mzinga kinda, dinda, wako pinga. Vanga manga, shada, nyanyandaka. Uneza lamba, bamba, baosaka. Chimba chimba, zika, bananana.
Na jusi jali ata rangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ata rangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Poko ya kundika unayakawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike dire na manjoti wenawa. Kula kula selia chura kula selia swala.
Leo stoki mbata, leo shangi na nga. Bongi yezi isha na ichapa lala. Adi mwage mala, ukichoka lala. Nikundaka lala, na wavua kumbe nanga zimepara.
Najusi jali atarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Najusi jali atarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jodina. Chapa ni chapanga jodina. Na nikichapa ni chapanga jodina. Chapa ni chapanga jodina.
Kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, bao mbili tatu minafunga.
DJ Jim.
Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Pula. Siezi kuwa tu tribal. Duga joni pesa buda jomi ni tribal. Inaside kwa keja na main na daikol. Wanjiro enda kinyiwa na daibol. Na mindio mesi hakuna pass, minafunga. Hakuna rambe misi yolunga. All webcam lakini sikuwa chakula. Rada ni masocialite chorea jo machura. Kuliwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice utaza ni zero. Hitman, badman, kare kotero biro. Kotero biro, kare kotero biro. Kema langwe, from dislikes and blue ticks. Tangu get atako wakadai ku get kiss. Tuli get asa hii wana gift peace. Wanna die benga nimechikuli kwa Netflix.
Hey, kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, eh, ni kaulunga. Cheki fresh luku mina dunga tu adida. Nikipiga show joma ngao zona wika. Sienda fiti jigi fiti zina die. Wote wakipula poko seki wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nime changa mka ukidai extra time. Zimesha lipuka, cheki flow kinuka. Watu wana banjuka, wana shika ukuta. Ninjo kina nduta, wamejaza mafuta. Piga left, piga right uwezi daka. Top striker kila mtu anakato. Mina wache adi keep. I'm a data. Pull up with the gang, we real don't data. You can love it or you hate it, don't matter. Skiza ngoma wezi toke ikibamba. Toka wa bebe walibaki waki.
Kaulunga, bao mbili tatu minafunga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga,
kaulunga,
bao mbili tatu minafunga.
Minafunga.
Kaulunga,
kaulunga,
makeki kawa tatu nikipula.
Fire gun, fire rumble.
This a Cinderella like a rocker sita.
Wind up to the dance floor.
DJ Jim.
Kumamoto,
kola guma gago sebo.
Kumamoto,
kola guma jagwe sebo.
Kumamoto,
boy make me sing some sebo.
Kumamoto,
kola guma gago sebo.
Kumamoto,
kola guma jagwe sebo.
Kumamoto,
boy make me sing some sebo.
Kumamoto,
talk over baby, not stop. So let's go walk on, no we got stop. Walk a man, kill a man, not stop. So let's say what is sweat to the top, 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 yeah.
Now all my people in the ghetto. Police sana, cause it's a cool kwa ghetto. Daddy one ghetto, chita never settle. Just see mu kambe da mugu munga metal. So me say, touchy de kakugwa pull it up.
Tusa wala kuleka.
Me say touchy de kakugwa steer it up.
Kwata wala kwata wali, baby.
Kumamoto,
kola kumachagwe sebo.
Kumamoto,
why make me see some sebo.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ingi nani ya goro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Lami mboko mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down kudundosa.
Venye uwejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire nani dangerous miudai miudai miupenda na penda.
napenda fanya na feel kama veteran. Miu die, miu die, miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
Niko kidalio shamba nda chuna mboga. Leje jaza kwa chupa ya tuni woka. Ninataki ya mayangu na riang. Nazi chuna kama tengo kunyanda upigwa mboga. Kukumanga kwa tuzangu za mboga. Kuna panya supaka atakula nyoka. Kwa kichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia broma.
Penye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako penye ujibeza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran. Miu die, miu die, miu penda na penda. 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 Banana, mina eo bas kuna bakana. Apo nyuma na sidika mna panana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Rockstar Sounds Mix.
Madibala nazi nyamanika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kandwa tapo machapo mbake toe toto. Pigwa finger na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San pigwa ralofu pakana joto.
Banana, mina eo bas tunapakana. Apo nyuma na sidika mana panana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
DJ Jim
Odiwa muranga nimekam na mandom. Izi tiria nina siti zimetoka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Ama boko mnareda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Izi tiria tunasiti zina karam. Boko haram.
Pigwa mboko kushodo loko nyoto. Akosho polo shi mapunyeto. Itapoko mashada gani mento. Unangoa maldam ni kani dento. Nazia minia ni nangubi la njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Geus lekwi na mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma analtundu. Toka green ni na jaba ni kuchum. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kudarue before. Ni kuzamue dufo. Pigwa mboko. Pigwa mboko, pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram, boko haram, boko haram. Izi tiri tunasiti zina karam. Boko haram, boko haram, boko haram. Izi tiri tunasiti zina karam.
Piga koto, washman na kingoto. Shika toto amejazo na kijoto. Vile ni ngumu adi kuliko kokoto. Ako kijani ni mkule tu kimboto. Haram ni moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeja mapopo. Itabidi ndio ni jenge kikoko. Ndio ni pandi ni jengwe kiramfo. Na murambi na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40 itishe zote. Aki rombo saa ongeza token.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam. KG DJ Laicha Bundos Gang. Tanima.
Yeah, yeah, yeah. Okay then.
DJ Jim
Super Silly Pay. Akuza kona na ten pike pay. Nikutuma shaka na kute. Chacha na kingora siwa kute.
Digi digi madogo dhanya kutigi da. Digi digi madogo dhanya kutigi da. Digi digi madogo dhanya kutigi da. Arufo kama shaka kikina stumi mina.
Stop it!
KG DJ Laicha Bundos Gang.
DJ Chill.
Okay then. Niko kutu na msupa seni pay. Akuza kona na ten pike pay. Niko tuma shaka na kute. Chacha na kingora siwa kute.
Digi digi madogo dhanya kutigi da. Digi digi madogo dhanya kutigi da. Digi digi madogo dhanya kutigi da. Arufo kama shaka zikina iskumi mina. Digi digi madogo dhanya kutigi da.
Rockstar Sounds.
In order with the pretty girl thing, give me your thing, cause you know me own it.
Run down the pace, cause you know we born it.
Mamore wakunda cause bana sima bani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo dhane, wo digi da hat. Digi digi, madogo dhane, wo digi da hat. Digi digi, madogo dhane, wo digi da hat. Arufo kama shale, ziki na yesko mimina. Digi digi, madogo dhane, wo digi da hat.
Kilalo aki kingi osike jana. Kichapo aki kingi mkishada. Kibao ama kijak kitaska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Buda na kichingri siti moshi na firimbi. Nina mbugi na siringi nina dungi ya shilingi. Kame dubo na kiingi kani mblina we machiti. Anazoza kama chichi ziki bondia pigwe miti ah. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abeng kitanda.
Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Arufo kama shale ziki na esko mimina. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Digi digi madogo dhane wo digi da hat. Arufo kama shale ziki na esko mimina.
DJ Chim
Manga manga music. You killing me with the bam bam.
Flat out na najua itawabamba.
Choco, chocolate,
choco.
Gali ya masweet choco. Umejibeba na uchoyo. Napenda ukidance oko. Tell me what you want, tell me what you need. You killing me with the bam bam. Me with the bam bam. Bam 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 bam. You killing me with the bam bam. Me with the bam bam. Lanchi bam bam. Yo, waleta shida kama skano. Maniga hapo fiti hapo mambo. Nikipita vicha zina go up ah. Na kasi kupata kuna cha bora uhai. Dead man walking designer kudai. Na kama Christopher lie many why. Na hiyo saba saba ndiyo nataka taka. Imejana flows design ya mjaka. Umetoka up yani baraka. Hadi kwa map wanakusaka mabam bam. Baby come come hadi na gang gang. Yes oh. Kali ya masi choko. Umejibeba na uchoyo. Napenda ukidance oko. Tell me what you want, tell me what you need. You killing me with the bam bam. Me with the bam bam. Bam 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 bam. You killing me with the bam bam. Me with the bam bam. Bam 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 bam.
Unanukia baby girl we ni choko. Luku luku umepigwe toka soko. Siku mingi nimekucheki pale loko. Ukikata maji jo na manyonyo. Usirukishe jo ni vaa chana vako za matraba. Chana vako za kuge high. Twende kija unirai, twende kija na kudai. Twende kija umevai shodo moto kwenye ndaya. Usirukishe jo ni vaa chana vako za matraba. Chana vako za kuge high. Twende kija unirai, twende kija na kudai. Twende kija umevai shodo moto kwenye ndaya.
Kama si choko. Umejibeba na uchoyo. Napenda ukidance oko. Tell me what you want, tell me what you need. You killing me with the bam bam. Me with the bam bam. Bam 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 bam. You killing me with the bam bam. Me with the bam bam. Bam 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 bam.
Bam bam bam. You don't know that. Mr. Curious mina songa. Hakuna pressure ni most most buda. Mambo hatari mimi stima. Nashika mic inatoka vitamu. Mafans wangu wote tabasamu. You better act like you know I'm the big deal. Number one band the chat. You better know that I'm a star.
DJ Chim
number one on the race. I'm the man with the best. Got the keys to the city. Who am I?
DJ Chim
I'm a star. Number one on the race, I'm the man with the best. Got the keys to the city. Before he come, before he land, before debut, before my song. Walibana sana na siku luzo. Nika momba father to give me patience. Kwa uwanja wa musiki, nakazana. Daily hustle kize, na unga unga. Nipeta no kipenda. Usipotaka pia kwenda. East to the west, I am the master. Kwaze kwa vijana wote heshima. I'm a star boy, na safini. I got the campus, na juu wanjia. I got my own life, sitaki tochi. Na mafans wangu, nipe supporti. I will never let you down, and I promise. I will never let you down, and I promise. I'm a star. Mr. Tengas, I'm a star. Number one on the race, I'm the man with the base. Got the keys to the city. Who am I? I'm a star. Mr. Tengas, I'm a star. Number one on the race, I'm the man with the base. Got the keys.
wild wild kwanza hapo woki ringa bana ashe ngwai ngwai kwanza seti ziki red this is fine fine game flani ako bash yeah no mind mind na mavodo ay ay kan mezima ay kan mezima kan mezima sike kan mezima kan mezima zibondi kan mezima kan mezima ziriet kan mezima kan mezima zinyanye kan mezima kan mezima sike kan mezima kan mezima kan mezima kan mezima oi kan mezima
mina pita na leo leo mina pita na mina pita na leo leo mina pita na kume waka waka x-ray kume waka waka kume waka waka slim b kume waka waka mina pita na leo leo mina pita na mina pita na leo leo mina pita na kume waka waka x-ray kume waka waka wakawaka slim b kume wakawaka
ushai kusoma hali ukasikia tu kunyora design zime nice anadai kurombosa zamisha kitu ndani abaki amekohoa slim si worry juu najua nimenona zimeshikana nacheza tu na dudu utadhani mimi ni wachi nimebeba rungu lazima maji na usikose kando njugu ngore ni lazima mimi nitatoa kutu bad girl and she know come through na come na shiro juu ya maji man mini kabot niko matai man mini kagot
kume waka waka x-ray kume waka waka kume waka waka slim b kume waka waka mina pita na leo leo mina pita na mina pita na leo leo mina pita na
kan mezima ay kan mezima kan mezima sike kan mezima kan mezima zibondi kan mezima kan mezima ziriet kan mezima kan mezima zinyo
puti puti baby puti pan puti puti baby puti pan me ya like it when you puti pan me ya like it when you puti pan me puti puti baby puti pan puti puti baby puti pan me ya like it when you puti pan me me ya like it when you puti pan I'm not racist, new color bash. I'm not racist, new color clash. Puti puti ya mebeba booty ass. Na hiyo body watabai hadika. Na mi upenda ukidunga baika. Undisputed, yend boyka. Anatesa, anatesa boy shout. Puti puti akipita wana shout. She make it train, anaform hiyo cloud. Nikona meet, kuna chance ya kuwa cloud. Anafanya crowd, inakuwa rowdy. Takibima tuta ride kwenye Audi. Puti puti baby puti pane. Puti puti baby puti pan me. Me ya like it when you puti pan me. Me ya like it when you puti pan me. Puti puti baby puti pan. Puti puti baby puti pan me. Me ya like it when you puti pan me. Me ya like it when you puti pan me. Puti puti baby puti pan me. Kwenye couch put the puti on me. Niko mbio mazigo ni pone. Nikipita lazima ni gonge. Dry spell lazima ni pone. Waliyo ringa lazima waone. Niko mbaya nyasa ye nkonye. Izo baraka puti puti on me. Puti puti weka puti on me. Kuna karamu kuna bash doni.
DJ Jim
inagonga Sony.
DJ Jim
puti puti baby puti pane. Puti puti baby puti pane. Me ya like it when you puti pane. Me ya like it when you puti pane. Puti puti baby puti pane. Puti puti baby puti pane. Me ya like it when you puti pane. Nigga like you when you put it on.
Nanda shikisha, niki chachisha. Ndaka ndom, taka kegwe ni mapiza. Niku filisha, ex niku lipiza. Niku guzisha, rungu niki puliza. Niku mashisha, niku shuka nao nao bila mavisa. Niku magiza, jaba nao 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 niku maliza. Fieka au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na kufit. Ati ule churampole na kufit. Ati ule bazisponyo na kufit. Drop of it, lab big we kit. Drop of it, lime is a bit. Drop of it, lime big we kit. Drop of it, lime is a bit. Setting ale, shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mabichwa, kuseti lazima. Skimbi akidai dick minazamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kawiski kaki come through lolota meza. Niko kitu, mini kokutu. Juku zikisha land. Rosha hiyo rungu, niko kitu, mi niko kutu. Juku zikisha la rosha hiyo kitu.
Drop of
vit, la meze bit. Jwako vit, la pigwe kitu. Jwako vit, la meze bit.
Jwako pitu, la pigwe kitu.
Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule bazisponyo na covid. Jwako vit, la pigwe kitu. Jwako vit, la meze bit. Jwako vit, la pigwe kitu.
Playing you tomorrow's hits today. It's DJ Jim.
History na nibamba na pie na niguza leo. Nikusere pamoja na wasupa tuko. Ndani ya bukla tumeshika machupa speed. Ndogo ndogo hakuna chapupa. Kita wita ekelea makali mezani. Wakali mapadhe huchiza magizani. Makali mapale na juwa waizani. Matali machuletu wapele kikijau.
Ibu wita nita leta pia. Nita glass mili ya niweka adisia. Kuja tunabili ya ni mina karania. Nikuji nice, kuji nice. Sati mpare cheki. Nikuzi doka, nikumbanjuka. Nikukatika ata kama zimeshika nao. Nikuzi doka, nikumbanjuka. Nikukatika ata kama zimeshika nao. Kuzitoka kubanjuka jia chili ya mabega. Kama tu wahinga kana shikanga kapienga. Mchuma ndani kotoja ni mijipi ni nenga. Neus kwa kinena ni marungu kumzeka. Nipike kabirimbi ni pulize katipenga. Masho nizi send a receive kama senda. Figa dry chop tuko koku kichomo. Amore mboru tuko chom tenji anadokwa.
Ebu rita nita leta pia. Nita clap mili ya nimeka atijia. Figa tuna pia.
DJ Chim.
Weka kademu kako fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine. Kako na Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine. Kame beba steki biki nika Queen Bee Machine.
DJ
Jim. Weka kademu kako fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine. Kako na Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine. Kame beba steki biki nika Queen Bee Machine. Kaki na mazi ya chane nika Queen Bee Machine.
Ni kunyuke basi lea utatika. Ni ngoza wacha kwa kwa weka. Mna kamisi ni kithani rodi naro kusukia. Ni mtaro misi fresha kwa mastingo. Nta kushika kilibaru no kianza ati kuwika. Nita kumwa gadia dhana. Kuguru misha shimolo utadhani mcheza pana.
Weka kademu kako fiti kukula don mebakisha umbo fix ya kulika. Weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen Bee Machine. Kako na Queen Bee Machine, sema Queen Bee Machine. Kame beba steki biki nika Queen Bee Machine. Kitok boy shell ana mau rauka juu custom za kachacha nikupe riba kaka magera gefao pau kwa el
bakawa
ai pau kwa el
bakawa
ai au madem wasimame ama wainame
ah we wainame
au mangeu sosimame ama wainame
ah we wainame
na basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame
basi wainame
ah wainame.
Sanduko ni kimbito sikingale. Masiva na jitambu wako ordinare. Kiumbanga makushoto mambako.
Nakangoko nakasesa kama koko. Niaje niaje ni champion wa makale. Si unajua mimi nataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Take ndena anawasha tukingale. Na dai bong ifom nisha sare.
DJ Jim.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwek. Aki twek boy shell anamba. Rauka juu kazi mzaka chang. Ni kuperi baka kama gira gifau. Upa upa
eh.
Ai upa upa eh. Ai ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama nge uso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Na kuna vile ntangeza shash. Buda basi na kuna vile nasaka bash. Sauta catch na kuna vile nasaka cash. Nina shaba na kuna vile napina gono. Nada ipaka onda vile nangwa usoko. Super flat na viva tuwa chio ngongo. Nina njugu dula ndula kwa manyodo. Ni undugu my ex unatema ngono. Pesa otas shereo singizi wa pono. Mboko fast mruro si nataka pono.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu
jau.
Nasifu dem wana najua kutwek. Aki twek boy shell anama. Rauka juu custom za kachacha. Ni kuperi baka kama gira
gifau.
Upa upa
eh.
Ai upa upa
eh.
Ai ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama nge uso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Ah wainame.
Si basi wainame.
Ah wainame.
Sikia leo vile maani mekupangia. Adiche ukilandi utachezea gia. Mi upenda ile feeling kiuwa menikalia. Nuki study vile we uwa unatulia. Waithera we mwaga gata gate kado. Genaga we kwa kwa oge thabia toido. Gake no kigwa roba weyo heterezo. Okainia wezere ginyo kamia thade. Thade, thade, any thade
oh. DJ Jim.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu
jau.
Nasifu dem wana najua kutwek. Aki twek boy shell anamba. Rauka juu custom za kachacha. Ni kuperi baka kama gira
gifau.
Upa upa
eh.
Ai upa upa
eh.
Ai ama dem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Ama nge uso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Ah wainame.
Rockstar Sounds Mix.